wafo angaze ngisizwe kanjena phambi umuntu wesifazane isho phambi kwento wafo babe sengilisiwa umtshela ngoba ngiyakutshela mfana angaze ngizwe inhliziyo yamisha kangaka kuzo zonke izimo zomhlaba isho nangaphambi kwento